olo e mafuta male SBS Samoan.
Toe oniva yaso ona amata ina leo a onga le whanau. Mōre nei tau sanga fōu rua afe rua se fulu male lima. O le taunga tā o le tau o le soi fuanga I le te leo a inga yaso ta itasi. O le ātili atu ona mamafa mō a inga e yei whanau e faa o onga. E le ngata I pili. Ai o isi vaenga o le tau a onga, o tō nginga, o mea onga, o masini computer, laptops, o pāsese, o mea ai I aso uma o le tau o camps, ma tā aronga e le tau ngofie. O le tina I a Shalal, na sifi mai malona tō lua malana whānau mai Iraq, e faa o onga lala whānau I au se talienei. Na ia tā ua ua lā le to e mawhaia ona to tongi le taunga tā o pili, ia onga na ave mua mua iaisi a la whanau, wa onga ale e kāle si a Katolika Roma, ai meise o ila ua e to a whāta maiti.
We suffered this year and the last few years from the high prices of school supplies, such as clothes, shoes and even laptops. I couldn't register them in private schools. I transferred them to public schools because of the high cost of living, and the exorbitant costs.
A faa o popo faa tasi le tau, o le faa o nga ina o se tamaititi I au se talienei. Ia o nga le malo po public schools. I le se fuluma le tolu tausanga e faa o nga I se tamaititi I le taulanga o Sydney, po o Melbourne. E umaane le se fuluma le tolu tausanga le na, ua ova I le se lau lua se fuluma le tolu wafe tala, le tau. Le tau ne nā pe awha pe o faa o nga lo walo I se a o nga ale malo po se public school. A faa pe o se a o nga tu uma oti se independent school e umane le se fulma le tolu tau sanga le nā ua ovai le tolu se lau lima se fulu wafe tā la le tau o le faa o nga ina o le tamaititi e tōtasi. O a o nga le ka le si a Katoliko Roma On average, e umane le se fulu ma le tolu tausanga, ua ova I le se lau iwa se fulu ma le faa afe tā la, le tau e faa o nga I se tamaititi. O le taulanga o sini, o lo osili atu ona taunga tā ai, le tau o le faa o nga ina o se tamaititi I independent schools, po oa o nga tu uma oti. O le tele o tupe faa alu I a o nga le malo, e le faa alu I pili. Ua o le te leo a o ngā ma ale mā lō, e le to tō ngia ni pili po tuition fees. Ai o le te leo le tupe faa luai, o le tau, o le faa o ngā ino se tamaititi I a o ngā faitele, po a o ngā le mā lō, o le tau o computers, laptops, o le tau o tō nginga, o le tau o tā alonga, o le tau o malanga faa pitoa mō mata upu I le a o ngā, excursions po o camps. E pe ona sa anua Sarah McGurdy le pule whaatonu o le Futurity Investment Group.
It was items like computers that have gone up, items like spending over $1,000 on outside tuition. Camps have really gone up.
Na sa anua Diane Giblin le whaatonu o le Australian Council of State School Organisations. E ta awa te le whainga mālo umwai au se talienei. Mālō territory, mālō setete, ma le mālō tele. Ona lava le whaatupe ina wā o ngā whaitele, po wā o ngā le mālō. Ina ia tātutusa uma ai awa noa o tamaiti le atunuu, I le a oa o ina lelei, a wā so la tō lumanai. Ai le nā o se lumanai maruia o le tamaititi malona ainga, o le lumanai maruia foi o le atunuu atoa.
And it's an investment in our nation. It's extremely important for us to invest government funding into our government schools to make sure that every child is able to support our nation in the future. They are our future. We need to ensure that they all get the access and opportunities that other children get.
Diane Giblin le whaatonu o le Australian Council of State School Organisations. Ae mō le tina ia Ashwag Shalal Malona Ainga e le umai le oi. I le taunga tā o le tau o le soifuanga, ma le faa o ngā ina o le whanau.
I don't think that transferring them to public schools will end our suffering, because the suffering continues with the high cost of living. Even the costs of private tutors are all very expensive.
O le reportina fa ma popoina a Yusuf Saudi mole SBS News. E sele ma na yo le fa longona pe a o ile taimi u mai a umai ya o ngale fa na ele nga tai le fa na u a fa na u fa na grandchildren i le tatongina o lātou pili ia maisi fesoa swani whapena. E o ifo le teimi ua maea ia le year 12. Po o le sefuma le tolu tau sanga ia o faa o onga ia tamaiti. Ua pe ua ea le polonga. Ua pe ua ea le polonga ua umatu. Ia lea avenga, ai o se tasi le nei o avenga sili ona tāua, o se tasi o avenga, e sili ona o fia fia iai a ulava ia, i le tatongi ina o le tāua le faa o onga ina, o sia ufanau.
Toi fia faafafonga i nisi tala faapea, faafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lava i mawailau podcast.